Radio.
Unaringesha umepima wakati watakura nyenyere kwanza weli mtu mzima upotoka yupo nyerere unapendeza na kulabata na wakati pesa una unapenda tukugongea unapendeza na kufeki maisha wetu feki umezoea uyo anashindana na watoto ajuu ya juzwe ajuu jana majia moto uyo uyo inabishana na watoto majitu kama ya kwetu biboku tembeza fimbo chapa fimbo tembeza fimbo stiki fimbo tembeza fimbo chapa fimbo tembeza fimbo ikue fimbo Ulitangulia na baskeli ya udongo ngo afumbaya ulipepwa tumia ubongo ngo umesha haribu michongo haufai Uganda Kenya wala bongo embu tukucheke kile marema kama badi kile marema au kutoka alo uyo anashindana na watoto ajuu ya juzwe ajuu jana majia moto uyo uyo inabishana na watoto majitu kama ya kwetu biboko tembeza fimbo chapa fimbo tembeza fimbo stiki fimbo tembeza fimbo chapa fimbo tembeza fimbo ikue fimbo I'm not afraid.